@himselfp.com.
I say stop. No love, no place for me.
Ukampenda magoga boa, ukampenda kote kasukuji sumboa.
DJ Tini, Mr. Bakura,
Miss Otozie,
Kibonko yao.
Yeah. Wow.
Dala Diosa.
Nisha biga black. Zeni sijifungi, sijisipi squeeze, zipu yangu sifungi. Nisha uza jezi, gisa timu yangu haifungi.
Himselfp.com.
Unapenda vipi mchizi wangu mbaka unalia? Unakuaje vipi na jova dosi mbaka unalewa? Askanya subu mchana tungi usiku machela.
I love my money, we are like the little Samson. I got no honey, oh, yeah. Never give it to somebody, oh, nah. But oh, young we don't get this love, no, nah. Say, I go, myself, I say I can go. I don't need no love, I swear. Nah, you don't know why I don't fall anymore. I'm better be a player. Love is fire. It's really burning. I'm real tired. It's better running. I better go club with my gang, gang, gang. Yeah, here is my home. We go gang, gang, gang.
Namba ndo mwanangu, mwanangu mimi. Ereba Kinoya, ah. Falidi Montana mwanangu, ah. Yeah. Anko G, watoto wakanani mwanangu. Zedi Talenti mwanangu. Choba Brizi mwanangu. Mwanangu, yeah.
Akuwa ngoma kali kutoka kwa DHIMSELFP.com.